短暂。
Ngizwe nje ngifikela ngizwe seze nenkumbulo ngikhumbulo wami ubaba ngimkhumbulo wami umama ngibakhumbule bonke ithamba elincane uphilane kazini lapho kunjani futhi niphila kanjani wena mhlaba unone futhi nje awuthethelele ukuthi sizizwa kanjani wena awunakwasikhathi isikhathi onaso ukuthi uthathe sibathandayo lapho esifuna ukuphila nabo siyafa bafela abaningi basishiyele iningi labo lihambe kabuhlungu lihambe ngokubulawa umaka awaqashula watholakala emfuleni waya kanjani emfuleni akekho shoya akekho velayo lento eyangidedesa ngoba khona omunye umleso wesoliza bambulalo bomphakathi bethu yena obulela umaka a bafethu mina ngisazi sebeqashulile umqabo uduba nilele inkedama
kudwa mhla
kwabashona kube nepeace kwabakhona umuntu akekho perfect nempila yikho fair umuntu kumele ayibheka kusena muntu okumele umthembe umhlaba usushintshile sibhalanse ngamansense ulala ubhekile nomakhelwane ngeke umthembe nomuntu oshade naye olala naye ngeke umthembe umhlaba uyingwijigwebu manje ngeke uthembe ngeke uthembe noma sebekhiphe ithebe amamenemene izinto ongeke uyimele ngcono uyimele kunokuthi udiphendele moyo oyingcwele nawe ngicela ungenelele ngiyazi ukhona futhi ngeke usiyekelele ngeke usicindezele ngeke uvume sikhohliseke sikholelwa kuwumuntu omkhulu kithi uwe ungadinwa yithi usathane ula emhlabeni usinike iy'lingo abantu babuswa yizo
kudwa mhlawumbe.